Mustard Production.
Nescalito on the beat.
This love I have for you, I wanna show you what deep it goes, cause it's really beautiful. Yeah, make sure everybody knows. And baby, just in case you need me, let me know. Now maybe we'll let the case. Please don't let me go home. Now my shoulder is still hesitant. Kukuchi si jaribu no. And I promise not to change. Mi sita give it a viti mambo. Amani ya moyo wangu unanipa happiness. Dakitari wa macha yangu unanitibu loneliness. Waindo kingo kwa chakula changu unongeza sweetness. Dereva wa gari langu una ni driving to craziness. And baby, la 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 la, I love you. Cause baby, la 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 la, I love you. And baby, la 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 la, I love you. And baby, la 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 la, I love you. Mimi sitaki mwingine. Mahaba unavoni jazi, nitoke niende wapiwe. Mwenza koni merithi, waunde kamati wapinge. Pendo nalifurahi, wakaeti ni wanune. Ila siwezi kununia. Baby, sometimes I sleep a dream. Kama unge kuwa wangu mke, inge kulia big machine. Elonya wadinde inikupe. Mini na weso ni shawi. Baby, naomba usini angushe. Sema unatota kadali. Hata kama sina nikoradhi nikope. Amani ya moyo wangu unanipa happiness. Dakitari wa maisha yangu unanitibu loneliness. Waindo kingo kwa chakula changu unongeza sweetness. Dereva wa gari langu unani driving to craziness. Baby, la 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 la, I love you. Cause baby, la 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 la, I love you. And baby, la 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 la, I love you. And baby, la 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 la.
King of Melodies.